Exodus 7, verse 1. UJehova wathi kuMose, bheka ngikwenza ube njengonkulunkulu kuFaro. U-Aroni mfowenu uyakuba ngumprofethi wakho. Verse 2. Wena uyakukhuluma konke engikuyale ngakho u-Aroni mfowenu uyakukhuluma kuFaro ukuba abavumele abantwana bayezala ukuphuma ezweni lakhe. Verse 3. Mina ngiyakuyenza inhliziyo kaFaro ibe likhuni. Ngandise izibonakaliso zami nezimangaliso zami ezweni laseGibhithe. Verse 4. Kepha uFaro akayukulalela. Ngiyakubeka isandla sami phezu kweGibhithe, ngikhipha amabandla ami, isizwe sami, abantwana bayizwale ezweni laseGibhithe, ngizahlulela ezinkulu. Verse 5. AbaseGibhithe bayakwazi ukuthi nguJehova. Nxa ngelula isandla sami phezu kweGibhithe, ngikhipha abantwana bayizwale phakathi kwabo. Verse 6. OMose no-Aaron benze njalo njengalokho uJehova ebayalile, benze njalo ke. Verse 7. UMose wayeneminyaka engamashumi ayishiyagalombili, u-Aaron eneminyaka engamashumi ayishiyagalombili nantathu mhlaba ekhuluma kuFaro. Verse 8. UJehova wakhuluma koMose no-Aaron wathi. Verse 9. Xa uFaro ekhuluma kini ethi, zifakazeleni ngesimangaliso, uyakusho ku-Aaron ukuthi thatha induku yakho uyiphonse phansi phambi kaFaro ukuze iphenduke inyoka. Verse 10. OMose no-Aaron bangena kuFaro benza njengalokho uJehova bayalile. U-Aaron waphonsa phansi induku yakhe phambi kaFaro naphambi kwezinceku zakhe yaphenduka inyoka. Verse 11. Khona uFaro wabiza izihlakaniphi nabalumbi izanusa seGibhithe nazo zenze njalo ngemlingo yazo. Verse 12. Ngoba yilona nalo waphonsa phansi induku yakhe zaphenduka izinyoka, kepha induku ka-Aroni yagunya izinduku zabo. Verse 13. Inhliziyo kaFaro yabalikhuni, kabalalelanga njengalokho eshilo uJehova. Verse 14. UJehova wayesethi kuMose, inhliziyo kaFaro ilikhuni, uyenqaba ukuba abantu bahambe. Verse 15.
Yana kuFaro kusasekuseni, bheka uyaphuma ukuya emanzini. Yima ugwini lomfula kumhlangabeza, induku eyaphenduka inyoka uyiphatha isandla sakho. Verse 16. Wothi kuye uJehova uNkulunkulu wamaHebheru, ungithume kuwe ukuthi bavumele abantu bami ukuba bahambe bangikhonze ehlane, bheka kuze kube manje awulalelanga. Verse 17. UJehova usho kanje uthi, ngalokhu uyokwazi ukuthi nguJehova, bheka ngenduku esesandleni sami ngiyakushaya phezu kwamanzi asemfuleni aphenduke igazi.
Verse 18. Izinhlanzi zasemfuleni ziyakufa, umfula unuke, abaseGibhithe bakunenga ngokuphuza amanzi emfuleni. Verse 19. UJehova wathi kuMose, yisho ku-Aaron uthi, thatha induku yakho welule isandla sakho phezu kwamanzi aseGibhithe naphezu kwemifula, naphezu kweminonjana yabo, naphezu kweziziba, naphezu kwamachibi, amanzi abo onke ubaphenduke igazi, kube khona igazi ezweni lonke laseGibhithe, ezitsheni zemithi nasezitsheni zamatshe. Verse 20. OMose no-Aaron basebekwenza ke njengalokho uJehova bayalile. Waphamisa induku washaya amanzi asemfuleni emehlweni kaFaro nasemehlweni ezinceku zakhe. Onke amanzi asemfuleni aphenduka igazi. Verse 21. Izinhlanzi zasemfuleni zafa, umfula wanuka, abaseGibhithe babengenakuphuza amanzi asemfuleni, igazi lalikhona ezweni lonke laseGibhithe. Verse 22. Izanusi laseGibhithe zenze njalo ngemlingo yazo, yaze yaba likhuni inhliziyo kaFaro, kabalalelanga njengalokho eshilo uJehova. Verse 23. UFaro waphenduka wangena endlini yakhe, kayibekanga inhliziyo yakhe nakulokho. Verse 24. AbaseGibhithe bemba nxa zonke zomfula ukuthola amanzi okuphuza, ngoba bangena ukuphuza amanzi asemfuleni. Verse 25. Zaphela izinsuku ezisikhombisa selokhu uJehova eshayile umfula.